mtoto na tabasamu na kucheki kwa hamu, siwe kama sanamu.
Weka maneno
mfanye akufahamu, mpe ata salamu, karibu Dar es Salaam.
Weka maneno,
weka maneno, situko imara no vurugu, weka maneno. Nipe gwala sio na gubu, weka maneno, anzia kimara mpaka pugu, weka maneno. Weka maneno,
weka maneno,
situko imara no vurugu, weka maneno. Nipe gwala sio na gubu, weka maneno, anzia kimara mpaka pugu, weka maneno. Kwanza maneno yalipiwi, kuongea ni bure, ukimya wewe si kama kiwi, kuongea ni shule. Ndio maana nikiongea mimi na feel high, wengine waongei mpaka glass ya divai. Hata kama we ni Yanga umefungwa na Simba, mwana usiache kuongea. Hata manzi ukimpenda, ukimkuta na mimba, mwana usiache kuongea. Umekutwa na polisi, umeshikwa na kijiti, usiache kujitetea. Ex wako umemisi na simu hashiki, siku mkija kumiti. Unapoongea na mteja hataki kununua, mpe sound ya kikisha. Unapoongea na meneja usiache kumsanua, akuongezee mshahara. Leo tupo tuna party,
party.
Kama ukiona pisi kali,
kali.
Hata kama hauna kitu na shida ya kulewa, zipo bia za mentali.
Weka maneno,
weka maneno, situko imara no vurugu, weka maneno. Nipe gwala sio na gubu, weka maneno, anzia kimara mpaka pugu, weka maneno.
Weka maneno,
weka maneno,
weka maneno,
weka maneno
na weka maneno,
weka maneno,
weka maneno,
weka maneno. Kuna mtu anakusemaga, siku ukimkuta wanamsema nawe mseme.
Weka maneno.
Hata waengo ashasemaga, mtu anayekutema usimeze nawe mteme.
Weka maneno.
Yani njaa inakuuma, natiria huruma, unaona aibu kuomba msosi.
Weka maneno.
Acha kuguna guna, dada ukimpenda mwana watume hata mashosti.
Na
weka maneno, niko very fine. Nanijua how nijui, I'm still verified. I don't care if I'm wrong, I don't care if I'm right. Nachotaka tuweke maneno bila fight. Oya weka maneno, acha blah blah. Ongeza my network, kujenga my trust. Usiogope even people they gon' like your star. Weka maneno na brag your star.
Weka maneno,
weka maneno,
situko imara no vurugu, weka maneno.
Nipe gwala sio na gubu, weka maneno, anzia kimara mpaka pugu, weka maneno.
Weka maneno,
weka maneno,
situ